One of you is about to betray me. Hata wakikopi, niko na number of plans. Wakisema nili lose, nilikuwa bado number one. Na sunguch, anawafeed mistari kwa spoon. KWS inajua kuna ndovu kwa room. Jerry pande ya nyaga, tugoro fa zaidara. Tujuom za madare, tudala za mbagara. Tapigwa ngeta, ontoska ballerina. Niko south of France, myself ina Selena. Try kugusa nat kesu tona usito wa damu. Oya, kia limao ndo samaki ya we mtamu. Kuna shen kwa tang, utajua nimetoka place. King kwa dex, utanipata na poker face. Mtani ni state of mind, basi kanayo. Hizo ndo headlines, kwa desk ya mila dayo.
Basi lino mtani ya party, they know me, yeah. Mtami ya party. Basi lino mtani ya party, they know me, yeah. Mtami ya party. Basi lino mtani ya party, they know me, yeah.